wangibonisa okuhle. Wathi mhla ngibhekene nezinkinga eziningi emhlabeni, wafike wakhanyisa. Wathi mhlangana